Neza dususuruke ibiganiro byose dususuruke bisange ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki nije na Cassien w'imusanze mu Kinigi mu Rwanda yanyandikiye kuri radio yacu @voanews.com ati muraho neza bwana Kamirindi umbabariye ukampa indirimbo yitwa ubushikiranganje wabukoze nije nawe ndawurahura komeye Erega suku kubabarira n'uburenganzira bwawe rwose bwo kumva indirimbo ushaka kuko nimwe dukorera ngiyi rero ubushikiranganje yacuranzwe n'umurundi Jean-Pierre Nimbona uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Kidum Ijwi rya Amerika turasusuruka kuwa gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo, adresse radio yacu @gmail.com. Niyikiza Eric w'i Kigali mu Rwanda yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati dususuruke Bob Dylan Knocking on Heaven's Door, injyana y'iyi ndirimbo ni nziza inogeye amatwi. Muyikinnye muri dususuruke kuwa gatandatu byanezeza. Niyikiza Knocking on Heaven's Door ngiyi rwose. Weekend nziza kuri wowe n'abawe. Ikiganiro dususuruke ni hano ku Ijwi rya Amerika Facebook VOA radio yacu, naho adresse ni radioyacu@gmail.com. Rungika nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara utashye inshuti n'abagenzi.
Nitwa Niyongabo Remedy, abamba mu ntara ya Muyinga, mutumba wa Kibali. Abashaka gusaza bwa mbere na mbere mwebwe munyakiriye abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika, muryango wanjye aneshe kuganye cyane mu yinga promosi ya 14 ya 15 akarimbo nashaka bawa ya Beat Melody. Murakoze kuri iri gihe ndagasaba bakunda cyane hani mu yinga ikibari
ye murakarama pe
kofan kofinta I don't feel those melody pomaliti nibwo musobozi. Kujirubu shobosi, nari kutuma katapatu vama mwa jende. Iyon song, kujirubu shobosi, nari kuwa pase kate takasi. Kukakira papu, mchiko bitisi. Iti esa kutapa wakintu yubo zima. Sejina vene, na vete, masakuka tisofi. na mchika Kipo kita frijeri sivanga na kumutiwa Nisefe ya kita frijera jiba chira na Nipiko kwa takose, isina na kise Walai, iti ya kiso wa frida
Power, power, niko wa usawa zi Iyo mbaku mama mupite na rigu kora zi Power, power, niko wa usawa zi Ibi kopa nizi na niko wa usawa zi Yeah, yeah, yeah
Ijwi ry'Amerika ikiganiro dususuruke buri wa gatandatu mu gitondo saa 12 address radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara maze ususurutse abawe
Anita Sanzimana Edward nyemerere mu murenge wa Busoro akarere ka Nyanza intara y'Amajyepfo ndasuhuza mukuru wanjye kwa data tuzita Atizimana Foroni na Jerome na murumuna wanjye bita Simana Manuel na mushiki wanjye bita Yankurije Yvette na mubyara wanjye bita Godas n'abandi bose banze ku izina rya Sanzimana Edward na promosiyo twiganye Toroko 2017 nayo ndayisohoza
Nsanzima uba tuyihe ndirimbo se
batuyihe ndirimbo
yee
iyo bita mbeshya ya Social Mula
yee urakoze Nsanzima komera
nawe mukomeye kandi biganiro byanyu turabyumva kandi turabakurikira
turabakunda natwe ugira umunsi mwiza
nawe kandi azajya umwaka mushya muhere
twese nk'abitsamuye pe Nsanzima mu by'ukuri iyi ndirimbo izina ryayo ni Mavi
kwacunguru mutima disimbirimbira nubwijwe ryo ryabariyanga umana nanye iyo wabufita okujya ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima kumunda njene oh nanje nukuri sinzaguhinduka oya Kuna visto vanno ya 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 yo ya 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 se tu amavi mon ami te c'era ya 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 yo ya 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 se tu amavi mon ami te c'era che tu giri tutti zave Kondabana nawe, jendu giri shuti zawe, kondabana nawe, ngaho jenda, magu gire mama wawe, kandi jenda.
Ya Amerika address radio yacu @gmail.com iradukunda Adelphine yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati nitwa Fiette mperereye mahoko mu murenge wa Kanama ndashaka gusuhuza oncle wanje papa Toussaint chéri wanje bita Passy basaza banje Manzi na Patrick na mama wanje murakoze Fiette we na urakoze kubera ko utambwiye indirimbo wifuza nguhitiyemo biremewe ya Priscilla ndibwira kwikunezeza
Turi kumeni mijoro, ni bonyo mucho.
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo ku ijwi rya Amerika. Adress radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Twohereze numero yawe ya telefone, tuzaguhamagara pe maze tugutangire ubutumwa, tubukugereze ku nshuti n'abavandimwe. Nshuti zacu, dususuruke zose kandi urazisanga ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mu biganiro ahanditse umuziki. Dushoreje ku butumwa bwangira Imana. Ndabashimiye cyane, mugire wikende nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Nitwa Ngirimana Theophile, nkabandi I Kanombe mu mujyi wa Kigali, ariko mvuka mu karere ka Bugesera. Nkaba rero nifuzaga gususurukana n'inshuti zanjye, cyane cyane abavandimwe banjye bari Ngozi mu gihugu cy'u Burundi, uwitwa Nizeyimana Hussein, n'uwitwa Harerimana murumuna we, n'uwitwa Mujawa Maria na papa wabo Kabera. Abo bantu hashize igihe kirekire nta makuru yabo mfite, nkaba nifuzaga ko rwose niba banyumvise batera akama ku ijuru rya Amerika. Abandi nifuza kujyana nabo ni ababyeyi banjye bari mu karere ka Bugesera, abavandimwe banjye tuzindi imwe n'inshuti zanjye zose, cyane cyane abana b'abaririmbyi abana b'abaririmbyi Poly Cantores Federation ya Amerika I Washington. Ndabizi ko tujya tuvugana kuri Facebook, nabo ndabaramukije cyane. Nkaba nifuzaga rero kubatura akaririmbo k'umuhanzi Kizito kitwa ngo aho kuguhomba yaguhombya. Murakoze cyane.
Ngirimana, urakoze cyane.
Yego.
Umwaka mushya muhire.
Tusangire twese Thomas.
ugize icyubahiro cy'Imana naho ubutunzi bwacu bwose ukunda nabwo kutube ikigirwamana
Thank you.